studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagni kante to bogi jande gafandu hala mamadou samassou jamnyali sakrabe kedibe remobe rimo ha mbien yogabe na heddi fa hande e le anya mabbe rafin dem mbien rimo hikka anya lam o waddude ben ciogu kilo goto buudi debbe sappo e tawede fuf bangal majere nyande joy leru juin yalla ibikana yoppa lamu pelle yimbe lawbe holliti ana hanno landinibe dumbe huncana hore joda hala wayde dennagu le wuddu leddi di mobel mbenn yimbe nanobe lumo yabugel bombore hakunde duanza e jaweli nyande alande lati sababu yimbe hewbe mayi mbenn hewbe dun barmi dingoni sembe kabaruji amen na hande kikidi altinere jetti leru juin hitande 2020 bismillah sakirabe buudi sebe mbien buudi debbe e sappo dum woni ko mbien dum woni cioggu kesso men kilo goto haabu ruma du mo gouvernement o joonani mbien kabaru ndema hikka mbien kabaru himo hitande 2020-2021 kado ania bamama nyande alande mbien be wi lamkobe be ben yo ile karutal hakunde premier ministre o ministre kabaru ndema e mbien ardibe e mbien gollide semdete e kanye ndemobe ndemobe yogabe yuroso kay holliti andana fi odo kabaru mbien denno batte mudun be be heddoto e le ben anya mabbe waydindema rimo hikka keddan nako heban en amseto gogo touré e do fastango Ousmane Niali Bouli e Alcissé
nde dabre gouvernement yo faaba de remobe e wi ministère kumini do demal Moulay Boubacar Ahmed holiti wiide nyaw coronavirus o sabbi binitit ala demal haabu handen
gouvernement leydi malindi ana hokka demobe rimo hitane fu jawdini adadu mi yata milliard ngay sappo e ujinaji temdere tiagal fu do njurgol nawngol hakkune yimbe demobe rimo kanye gouvernement leydi bangal cioggu rimoko horebe demobe jabi darne ciogu kilo rimo fu e bu debbe sappo micintine yimbe hunde wotere kilo rimo bu debbe sappo gonga nga tiagal hande ballegu ko gouvernement leydi wadananno yimbe demobe ko nabirama nokku go
remobe yogabe hono wombe cercle yoroso koliti wiide andana de dabere be wi mabbe be jokkina dabere de bami do wasu de remude ha bu hitande hikande mamadou goita waraji sambu dagir kinti local yoroso
ko jabbi hakkune amen kenyen ko mi milaino wiide waytagol mawdo ana wawi no hebede hakkune amen mine demobe rimu sabi jide gonnode wadede de fu hakkune fedde biyetene CMDT kay horebe fedde yimbe demobe jaltobe wonno wana hakkune mabbe e yimbe wobbe demobe rimo le linji dun sabi murtere yimbe demobe kenyen faado mi goni hande do bande sahal yare baleri kuchala yoroso demobe rimo ko ha landinaaki rimu le hitane hikka
min tindinde wiide le ndungu jabbi do ton ngaji haabu kebaadi anaya ujinaaji temere jeddi dun ko heba watta mali leedi didi berdi dubi didi jukkindirdi laata leedi ndimore haabu sanne leedi urunde afrique de tiagal leedi bene itan hikane leedi meden di ana jonnere hebdi ton ngaji ujinaaji temere jeddi e nogay e wi laamu ko men
kala njibe bedora fam do hejo si tamani na baye na torade bembal whatsapp numero 176 78 51 viamu mo mbudu yobata ke mudu 37 321 bangal yopugol golle kanaka leddi Ibrahim Boubacar Keita mi ujnaji men bibe leddi Mali ngoni ngadube maaja batte mudun nyande joy leru juin hitande 2020 le bamako do ardibe yimbe battibe lambe holliti men yo gonga leddi Mali ndina wundi e tellaji wakkat jun o ka e wi mabbe landinibe dumbe na hanon tafun men huncande hore joda hala su fedde Semas Mamou Diko kambe kay be kuliti be politi yopugol golle kanaka leddi kedana ko heban en Fati Yatra e do fashi tango Ousmane Niali Bouli Alcissé
lamu bondo gondo le Mali dum wonno ko horaji leddi meden di ibeka haifa hautube laamu o daande kuliti wiide ana andini laamu bondo gondo le leydi men di ka hore mabbe e wi mu ben kuliti wiide ana ninsidi laawi di maaji be jokki fa kulita dun Oumar Cissé won e bureau national jeunesse RPM
won goddum ko min jeeji to woni leydi malindi dum kaani yewde joddaade so min kalda buri nafa dum waawi waddude jango dum woni ko min baawi no jirde demokrasi
hunci nibe maajande hore ne kuliti wiide ngati tutata ko tewtata fu yo horeju leydi meden di yoppa golle Issa Kaw Jim njubbino golle ji
miɗen jogani teddago mawɗo yimɓe jokkuɓe kanake leydi hakke ngaji mabɓe no ei démocraci min goni ɓiɓɓe leydi ana fini hande min majjimbina kanake leydi yoppa golle tiɗalaji ɗi min goni le munɗi omo jaɓaniɗi kanko e hoore torda fuu ko wondo leydi malindi hande ibeka
fewde o kabaru kaldidal tan wawi wadde fa tiɗalla o heɓene jogla ɗum wonno ko Mamadi Cissogo andinɗo kabaru nuygal sarie holliti wiide
nayorto bangal margal leydi min mbawa wiide tiɗalla wala to min mbawa salade ɗo ga mbawene ɓerɗe amen fati nayor to bonana wawi wadde nangiɗen laawi mbawɗi naɓude en yeeso joɗɗen ƴeewiɗen nokkule fuuto tiɗɗalaji woni keɗoɗe yimɓe mbiɓe toñaɓe naren wartirdeɓe le hakkengaji mabɓe ga nardude hoorejo laamu o yoppa laamu tawi ɓiɓɓe leydi suuɓimo le e miiloji amin ƴaɓɓike
miccitinde wiide nde majiri umminide ujunaji himɓe Mali waɗi aljumare ƴaɓɓene nde joyyi lewru juin du boulevard de l'indépendance ɗo bama ko ɗo
to segu ton gouverneur région o inspecteur Biramu Sissoko iwi hen beta ko o bamako do jaggal nyawmo o boyay lelade e mudum nyande noga jettiliru mars hitane 2018 woni ko fuddi non golle makko to segu ton Biramu Sissoko mbien hinni ko non golleji yirewere hewtagul jam e dejere pour fouf le cercle nyono masina e tominya sutura makko wadete mbien talatar jango bamako do e mbien yutum buramoga fa hande bangal kabaru gidi hakke sappo yongoni maybe chapani tatum barmube chagal ko mobile ben yimbe nanono be lumo ngabbi du bombore irande hakunde duanza e jaweli le region moti ultama dum jenna duanza won ko mobile gel iwri dum do wana fi arande jenna hono dido brondaji ngade e le on don nokku wuddu leddi kedana ko hebani en imrana kilu mayga e do fistango usman yalibul
nawtara gol bombaji mo inited e juude laati ko wada watta terrorist en du lawi cercle duanza wattu fulu man ko be an keba torraji bomboji urotede dow di lawi alan jabbido o mini bis goto pewtunodo yaade nanode lumo duanza nabbi dow bombore hulitam yede himbe jatton kedde ge hen chapantato e goo barmi nayo ananawni sanne maybube sanne be nabama mopti sawra wede hono di bonandaji wattu anangadali o nokku leydi malindi le dubbi chakiti di ile hitan 2017 le liwri septembre hitan 2019 ko buri himbe no gayon mulsi yonki jimu ben taggal ko mobil mu en nabbi dow bombore hedde dalla do e duanza anawara kilometre nga chapande tati e didi le liwri janvier hitan 2018 ko yata civil en noga en jagon bibbe mali e leydi burkina woni be mobel mu en nabbi do bombore hedde boni dum wadi le wattu mo tabital pula ko sappi l'armée mali warde civil en noga en jeno binadama e nyanga saju le cercle koro le communiqué goto go faran ma holliti wi horngoji an ngondi e wadede fa ande wadi be o golle yalla anan jukke
yimbe kaso nayo ben mbarabe yimbe jetton barumbe dum wadi nyande aljumare de le suru kaso ngallure bamako e wi ardibe be wattu mo majere na wodi non nyande joyi le rouge woni ko yimbe kaso ben darifa ben hela bafede yalla ana doga kedanna ko ben ibrahima tunkara horejo cuudi kaso leedindi halni e telephone intala ak bilal e do fastango alcisi
Tu e murtere yimbe nangabe dedo murtere wakati no kawrtal yimbe joy lewru juin wondi don wadde place de l'indépendance ne wadi nangabe du ana yinno yaltude yaade beedaade yimbe murtube be fidugol jabe barbe yimbe nayo barmimbe yimbe jeddo wobbe wadi le hakune yimbe barumbe ana kaybo yimbe nangabe debbo mo galle mu wadda suduto yimbe nangabe wondu kane yimbe nangabe jeegon wobbe mi halano laabiri wiide le nyaloma hande o yimbe barumbe be fu barmere mi wana ko nawi mi andina yimbe du wiide fonctionnaire en gollobe le suudu kaso ngaydi di yogabe mo woni yimbe kaybobe yimbe nangabe waawi sakkade dedo murtere
bangal covid 19 o hande jitti le rouge bien le leedi malindi ardibe kabaru cellal be holiti wede sappo inayon be dikke hen chapantati inayon samtanama fay goto heddaki hen denno adad o woni unyero e chapande mbiyen temede joy e chapande en joddon nyawbe ana e mabbe temede jano e jinjon sappo e jego mo selube e chapande jano di don yube hen fa hande bangal o do nyaw covid 19 ketanna bataki studio tamani
Studio Tamani
Dow taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
Dogotoro communisis noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no ngatten min nela mobile doctor em fa nabe hopital du mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o laati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe pabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
le kuyam woni ko min puddata acti covid o kabaruji amen hande na fawi do yimbele iwbe batte nyaw coronavirus dogo trembe hulti wide tewuji kala iwbe batte nyaw o tototaka fi sakirabe mum yalla haddi kewal ge nyaw o ka dum fu tawede won sakirabe yimbele iwbe batte covid 19 hulti be kambe jatti darniki kala ko woni sutura yimbe mabbe iwbe be kedan ko hebani en maryam kulubali
tegal mayde nedo mo hulita wide covid 19 anay mun tew mun mi ngadan dun no
le chakuru humani do dun bate kabarun dena ku yimbele heddibe yo dun professeur akori ag iknan ke ya do fedde humani do habugol nyaw coronavirus le leydi mali holiti wide
mayde fu sabe mun wana nyaw coronavirus sababu mun ana wawe lata do goddum ngaso tawi neddo mayde o nyaw coronavirus o ana wonno mu le sakki min gattata mu su min gada sutura mako yalla mi de keba sakkade labagol nyaw
kanolati fu yimbe be sarabe mun mayi kamban nyaw coronavirus yeddi di kabaruji yo non dun wori heddi o gorko mo jabe halde inde mako
mona an gorko sallano min nabi mo sudu doktoro hopital du mali holli tama wiide nyaw coronavirus o anay mako tagal mu min gadi analyse ngaji kulli ciddi wiide nyaw o wala e mako suka mako debbo tan woni kullitaado wiide nyaw o anay mu balde seeda tagal mu suka debbo o wiime abbam mayi min jehi min gaddoyi tew o min gari min gadi sutaram wala fu palido hakkune am
o holliti metti mako do kabaru yebugol doktoro endun e wi mako dum jati latike sababu so bandiko gorko mayi o holiti wiide bandiko gorko ana wondino e biun debbo dubi sappo e didi mo holita wiide nyaw coronavirus ana wonno e mun bi gorko mawdo o yopitama tiagal mayde abiko tawe doktoro en haybay mo kassen
nyande aljumaare jabbidende gouverneur region tumbutu hebi ko wiete aspirateur mobile e pulvérisateur chapantati e joyi kaaki lotirde juude maskuji butalaji gel hydroalcoolique e ko nande mudun kals mudun nawara millioji noga e didi yo dokkal fedde gorboy nya direct mo tumbutu bangal habbo nyaw covid 19 e len ko jonka e jottike nokku landul jamarande
J'ai entendu que si une
personne a une personne qui a un coronavirus, elle a un coronavirus. Elle a un virus dans le corps.
Professeur
Daouda Kassoum Menta, dunke kabar COVID-19 to l'hôpital du Mali, un jabotodo landul ngul.
Coronavirus o keji nyaw nyaw ono geji ni way nyaw nyaw ko way ono geji ni min an won parasite ngonto bacterie ngonto champignon ngonto virus ngonto covid o virus no virus o so nati terde mada wana darade nange wana sumde terde mude yite wana yarde ndiyam gulda wana pikkude horme ndiyam gulda dum fu hatta ko way hadde dum fu ko docteur en chafare ko docteur en jogi tafon kay o ba andal min haa
dum timinta acti covid hande yo enji jango e do kabaru juguddi pati jegte fe ele jahul e garul modon wotande hakkilo kabaru nyaw coronavirus
studio tamani studio tamani yo pabal lamu leede swed danmark suisse e fedde leede europe
sengade le kabaru jamen na der raison ngaydi en bianto koroton kenyan jiddi lewru ndum bian yibela jom en kabarebe aditaka hippo ke do wuro mantewru e le commune madugo holtama wiide yibela darni be denagu nuko o ribbi be fay goto heddaki hen e holita ko antimnan kabaru jiddi to gawtun holtama wiide sumbien fedde sukabe gawo pungadi kenyan ben wutugol fonseji e wi horojo fedde nda yo yalla hadde bonandaji njam ben kammu e le o wattu ben le wattu iwale badide de muntiminta kabaru ji am hen do sedem ben yewtere meden wowande
sido tamani